You'll be too rich, too rich, too rich.
Wellness come to body.
Sifa ya mwanamke kujiachia na kujiamini, sio kudangadanga kugawaga hapa mjini. Mwanamke pambe
hauna hela unitishi,
niache nijigambe
nionyeshe matashtiti.
Mwanamke pambe
hauna hela unitishi,
niache nijigambe
nionyeshe matashtiti.
Umbea suna
ila shoga yangu mezidi, 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 shoga yangu mezidi.
Wanajiuliza na shiji mjini na pambana. Sio kudangadanga kugawaga hapa mjini. Mwanamke pambe
hauna hela unitishi,
niache nijigambe
nionyeshe matashtiti.
Mwanamke pambe
hauna hela unitishi,
niache nijigambe
nionyeshe matashtiti.
Umbea suna
ila shoga yangu mezidi, 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 shoga yangu mezidi.
Wewe unachunwa na kuja kwa mimi, acha kupashe ni hodari uko chini. Mwanaiza ya kwanza unashuguri, ukijistapu hautoki vizuri.